Music Class.
You Mr. President, perhaps.
Sinabora, sinara, machozi kila siku misi juwe shida gani. Moyo wangu mimi, kuwa matatizo sana. Karo kwangu mimi paka basi mola wangu niwezi. Jukumu nyingi za maisha, kwangu wadhishi mye. Nimekosa nini kisa mimi ngemwe furaha. Kweli kumbia maskini na zai, ukiza usa klima. Ila bado na amini posiko nitafanyi kiwa nifanyi nini niende wapi. Kila nachofanya sifanyi kiwe au bahati ndo sinagaromba mola nijaliwe. Zalo na kilio na kuma machozi, mwili wa bidonda msumaro na chuma. Lini machozi atajaka ukaromba mola nijaliwe. Fanyi nini niende wapi. Kila nachofanya sifanyi kiwe au bahati ndo sinagaromba mola nijaliwe. Moyo wangu
still make me cry. And I don't know I'm gonna be alright. Life I don't miss it but somebody. Why you pretend that I touch your leader? Sometimes I just feel to surrender. But my heart still wants me to try. Good love, this be, that's what I need. My life and my time, my car in my soul. What kind of life is this? I never expect living like this. So don't see anything come to at the right moment. So don't forget whenever your time will take. And everything happen, I'll be strong. You're the future of tomorrow, you know. But if you feel like you're giving up, oh, just think about, think of other people that would have to see you crying. They just wanna see you lose, but never win. Think about it, take your time. I dream about it, dream about it. You're the future of tomorrow, you know. Don't lose hope. My life, my time, my soul, my right. What kind of life is this? I never spell it in love.
Producer, take it easy to start, man. Job place.